Ate olunaku olwaleero mu butongole amasomero olwegaguddewo olusoma olwokubiri. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ekyotera Apollo Mugume asabye abazadde bonna mu disitulikiti eno ne mu Uganda yonna okutwaliza wamu bajjumbire okuzza abaana baabwe masomero kubanga amasomero gatandikiddewo. Mu kwogerako n'eddoboozi ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu asiimye abazadde olw'okukuuma obulungi abaana baabwe mu luwummula luno oluweddeko, wabula n'akubiriza abo bonna abatalina busobozi kuweerera baana mu masomero ge beegwanyiza olw'ebisale ebyekanamye babatwale mu masomero ga gavumenti kubanga yo tebasasuza bazadde ssente ate nga n'abasomesa baliyo balungi. Mu ngeri yemu akubiriza abakulu b'amasomero okuteekawo embeera ey'okuziyiza ekirwadde kya Ebola obutakwata baana kubanga kitandise okusaasaana ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olonna abaana basome nga beeyagalira mu kusoma kwabwe.
Abaana batandise kuddayo mu masomero mukimanyi bulungi, naye tubasaba ba head teachers abazadde bw'oba otuta omwana labanga bw'otuuka ku ssomero obuuzeo headmaster amazzi galwanisa abuuni abaana baffe mulabe nga banaabo mu ngalo. Please ba head teachers abasomesa kubanga obulwadde buno entambula butambulira okukwatagana omu n'ebirala. N'olwekyo mbasaba abaana abali mu kuddayo ku masomero, naye ate twagala ekirwadde kino kijje kiyingire omu masomero gaffe osange nga amasomero bagagaddewo oba disitulikiti bagigaddewo. Mujjukire ekyatuukako mu Bende emyaka emabegaawo. N'olwekyo abantu b'ekyotera saagala ebintu bino tubitwale for granted.